Commission, I make you blunt. Coke, I make you blunt. Sion, I make you blunt. What you say, I make you blunt. Commission, I make you blunt. Bone, I make you blunt. Hiko, I make you blunt. You want to make it plan. Wanna to me and to get to carry to the cook. Wanna to me and to get to carry bus. Commission to me and to get to carry to the cook. Cook on a sakado. Eka kulu. Isio. Sio. Chewasu. I put your cash. Yes, Kula kitu ni biashara tu. Leo tena sikia lufi ankala tu. Kiomba mitoka jana sujala. Masuko tulani maskani balabala. Leo tena wasapei nikikosa siongei. Nikipata siongei kibiashara tu everyday. Nilionta kibichi lakini nisa sugei. Nafaka kujenga bichi one day. Isi chulani sumpaka tujuani. Si wazire unapigia sabza kani. Isi chulani au kam tuferishani. Au kam tutenkani. Tutu. Kuna maneno kibao mfuko ni patupu. Kuna maneno kibao meza ni patupu. Kuna maneno kibao bao ni patupu. Kuna maneno kibao kichwa ni patupu. Tupu ni patupu. Hesabu noti kama namba pesa makaratasi. Na shansa za kwanza hata kama sipati. Siwezi kukosi. Kikubwa sipati rosi. Kikubwa sipati rosi. Hakunaga biashara za maneno. Hakunaga biashara kuongea ongea. Inapenda biashara za kitendo. Pesa mbele kama tai pesa inaongea. Pesa inaongea. Sabona naleta pombe kwenye biashara. Sabona naleta doom kwenye biashara. Wanachanganya mapenzi kwenye biashara. Sabona naleta kwenye biashara. Sabona naleta doom. Bona la make you plan. You want to make you plan. Wanna make you plan. Bobby shall make you plan. Wanna make you plan. Wanna make you plan. Wanna make you plan. What is gonna make you plan? Wanna make you plan. You wanna make you plan. You better make you plan. Bobby shall make you plan. Wanna make you plan. Go gonna sakado. Dubai na sakado. Bobby shall na sakado. Achunda na sakado. Achumbia na sakado. Sisi na sakado. Kigo gonna sakado. Bobby shall na sakado. Chabulo na sakado. Bona na sakado. Chegufala na sakado. Marekani na sakado. Pabishona sakado, wana sakado, jamekana sakado, yapanya na sakado, pabishona sakado, wanakizibatala, jumea na tiki tikeli tute, kukona jumea na tiki tikeli basi, pabishona jumea na tiki tikeli tute, wagala na jumea na tiki tikeli basi, nakekona jumea na tiki tikeli tute, kitunjana jumea na tiki tikeli basi, pabishona jumea na tiki tikeli tute, pabishona jumea na tiki tikeli basi, kukona jumea na tiki tikeli tute, pabishona sakado, wanikoni. Wana tuchola tumepaga wakishere. Atucholeki, tuelezeki, sireweki. Tumana samtem kinyoke, samtem kibos. Mapisha kibao misibadilishi posi. Wana maitini mwimpie masosi. Abajui bado niko kwenye chosi. Na stories ya wana shampari pancha viazi. Atakuna almasi. Sizitaki. Nechotaka kusikia Kipanta nyafu chavuna samaki Kama ukipanta pengu chavuna mazao Na kila mchuma janga chakula na wakwao Nenjaresi baka siku na ziwai Wando na suma kesi baka chai Wachocho na chalazi ya sanjuni Hivado na kanyagi ya soidiri kama jiri Wana tuzala utokesa tunashina ukitike Sibola tununi Tuje Wana sakadu Commissioner make a plan Lakini no mabegia, hila wa mabegia Temeke mabegia, DSM mabegia Bala mabegia, fisiwa ni mabegia Chisi mabegia, dunia kichwa Kichwa ni wadudu, ananyefua nyefua Binadamu si mwabudu, wejoto wefua Mesina wasiwasi, asala uaminifu Pesa makalatasi, wanachalazi ya satuni Limodo na kanyagi ya suwele ni kamaji Wana tuzala utu, kesa tunashina ukitike Sibola tununi Sibola tununi ku Sibola tununi ku Biashara tu Kila kitu ni biashara tu 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 Biashara tu Sabuna naleta pombe kwenye biashara Sabuna naleta dumu kwenye biashara Kona chakanya mapensi kwenye biashara Biashara Sabuna naleta kwenye biashara Mabishana make it plan Mauna na make it plan Mauna make it plan Viko chana make it plan Watafuta jala make it plan Mauna make it plan Wajaona make it plan Mauna make it plan Mabishana make it plan Mauna make it plan Mauna na sakadu Mauna sakadu Machiza na sakadu Mauna sakadu Ush Na mwazo mwisho Official music 55 day code Won't equal Won't equal Won't equal Woni kweli.
So ni mamangu au vipi? Ni mwingine mapi? Unaendekeza jamaa, ni mwingine masi?